swagga. Mabibi na mabwana na meta kwenu, yule MC Noma nyota yenu, yule MC Noma webaki kwenu, yule MC Choma ganja zenu, nona ruta unaba, mesuka haswa, dirira udadirira didara, mina mea usiku unawasheta, we ukubali kito, we mbaya kama nja, inga wasimali kito, najua menistana, kona kama kijeto, mebina damu, najifahamu, sikufahamu. Una data na mimi ya huna hamu, na kukoza maini tafuna hamu. Yule naema anasema beto mwapua, yule mtoto ushamba mtoto nasimbua, yule mtoto mastana tujua, yule mtoto mtoto anataka mua, yule mtoto mtoto hato kujua, yule mtoto shia tujua, shia 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 shia.
Meruni tena yana wenu weba sema ea 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 ea.
Watu shangiria, shangiria, yule jina kubwa ndo anaingia. Watoto satanuka na pewa waingia, wanapukuruka na poza na sisia. Hayo mpaka naona mawingu down, ilara mabigani ill town. Twende kushoto kulia, haya kafonekia, makofi tu kidogo na unafuta isia. Shuri bila bila bido, mendo king wise flow, yule nika msira kweli na bonde la bisho. Watu hee, ha, kwenye show na wabeba na wakusanya wote hiyo yo boom boom. Mishu njia nimepita wana nosa arufu na nukia. Sina shida zetu tusikize zako fanini. Wanaenda fanya yako sini kwenye mimi mena mapafumia. Utabuko limi sanuka kaze kwa umekuja mjini. Sanuka jia kwa sanuka kazala umekuja mjini.
Miruni tena yana wenu weba sema ea 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 ea.
Yeah, where are you? Yeah, yeah.